omusayo nonangako olwo omusayi gwa Yesu.
Yeah.
kuona mu musayi banange we you know musayi we musayi
Waiting.
muselo obulamu bwokumye bwoti mukama osaana kwebaza embaga zokoze uganda yesu leero kankwebaze olwomuka bwenzisa mukwano olwobulamu bwange bwopadde taata Kwa tuwa galo sana kwe basanyo.
Kuna mulonde yetisa.
Mukama tuze kuna Madeno, Osani de Titiwa, Osani da Madeno, Osana Muruimba, Osani da Madeno, Titiwa Totonimba, Osana de Loga, Oliimba Lope, Tani Luimba, Oli Tima de Apemo Kamadu, Titiwa, Olo Mule Samu Kamadu, Oliimba, Olo Mula Mule Apemo Kamadu, Madeno. Let's see what. Rosetteria la bandera, la bandera, la bandera.